you a giggling.
Atati mugenge wa matambula.
Nimemuacha ghetto leo.
Mtoto Diana nasikia kana moshi pia kaite tukaleweshe
and bend over let your back up to the talking over so back up right up right up and bend over let your back up to the talking over
so back up oh you be my wife
yes I'll be yours
Superstar Records
dreamt of becoming a DJ and you're in need of a DJ academy? At Superstar Entertainment, we got ongoing DJ classes from as low as 25,000 Kenyan shillings for a duration of 2 months.
Déjà doté la petite là-bas. Deux, trois commerces, deux, trois femmes et surtout Kinshasa. On me dit, qu'on me dit, qu'on me dit que bébé. On me dit, qu'on me dit, qu'on me dit que bébé. On te dit, il faut m'emballer que t'es jamais là. Que tu passes ta vie au calme et calé sur Insta. On me dit, qu'on me dit, qu'on me dit que bébé. Maman dit, maman dit, maman dit d'arrêter. On casse en balle, la nique à rien.
Elle a un mari qui l'aime. Il a une femme qui l'aime. Mais trop de sang et sang et sang et maman. Mais trop de sang et sang et sang et pourquoi? Elle a un mari qui l'aime. Il a une femme qui l'aime. Mais trop de sang et sang et sang et maman. Mais trop de sang et sang et sang et pourquoi?
Bunny boy,
BJ John.
You say you got me, but I know so you the lie with the look in your eyes. Stop acting funny. Sure you know they pick my call, I don't call you 10 times. Yeah, I love you, even when I don't say it's a lie. No, yeah, I miss you, even when I don't say you're wrong. No, who's gonna be cut on Jennifer? Now she did do the daddy that though, Jennifer. For that girl called Jennifer. Now she is spoiling your mind like a Lucifer. Hey, 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 Jennifer. Say I'm looking for that girl called Jennifer. Now she did do the daddy that though, Jennifer. Oh, I'm looking for that girl called Jennifer. Hey, hey,
wipe the tears from your face. Calm down, I don't feel good when I see my baby crying. And I got love for you, believe me. I mean it, I don't wanna lie. You talk about Jennifer. She the daughter of my aunt called Monica. Nothing going on, she's my sister. I'm not a terrorist, I'm the America. Hey, hey, hey. Niki lala no masimu si so yele. Unacheze moto. Kuna message zao na video zao. Moyo utaupa joto. Unanifuta nyuma nyuma tati nitembe. We show you the fool, my now. Yes, the gong,
I love you. Even when I don't say you're the
I need you. I don't wanna make you feel bad. No.
Who's gonna be cut at
Imagine the classic, yeah.
Come on, I'm on Ficha ficha mana kamebeba zigo Chajabu haka na mambo
katoto kadogo ila mchezo ameusoma. Toto la kanairo, you know chake bairo, kena nifanya psycho. Oh yeah, kanajificha ficha mana kamebeba zigo. Toto la kanairo, you know chake bairo, kena nifanya psycho. Oh yeah, kanapenda kaficha kama mwana wa mitindo. Haya basi jionyeshe.
We mama,
natamu na jamini mzuka ndio huzidondoshe.
We mama,
haya basi jionyeshe.
We mama,
na kama una jamini mzuka ndio uzidondoshe.
We mama,
Toto la kanairo, nairo, nairo, Toto la kanairo, Toto la kanairo, nairo, nairo, Toto la kanairo, Toto la kanairo.
Dios mío,
Toto la kanairo,
Kurugenzi,
Toto la kanairo,
Nairo, Nairo, Nairo. Kakona, bonge la zigo, sura kidigo. Toto akicheza na fimbo na pakipigo. Kana mpendeza kalivyo kana maringo. Skari inazidi kipimo na mwana figo. Fishi na mwiko na songa sima size ya soja. Majiko ajiko imelazimu take mboga. Madiko diko tamwarojo ni kuonja. Kona kijiko na lapojo bila woka. Chono kibiringisha, maluna nifikisha. Bila unafigo na sifa shinda mafashionista. Mademo insta madiva wakyo mesikitika. Weke mafilte kwa picho na kari tedirisha. Bado ona ngaza idi yao. Toto la kanairo mashallah mama lao. Wafure wapasuke shauri yao. Wakumbuje malipao. Danga danga ukaonyeshe mkali wao.
Toto la kanairo mashallah mama lao.
Sisi ndio machampe, champe, 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 champe. Sisi ndio machampe,
champe, champe. Big shout out to Vince on the beat jacket. I had to do this for the fans' sake. I'm getting all this love on the fan page. And plus I kill it on a damn stage. Eating my competition like pancakes.
Ushoto ngoso inizabea machampes. When I'm razi beste zako ni masansi. When he Bobby, where's he bishan and a janjis? In fact, I blow my joke to us a lunches.
You hella dumb what you think is up with this rampage. You think you can just insult me cause this man's paid? I'm a G, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's brave.
Acha moto hapa zili bobo shante. Na hika nairo kusha fungua ma branches. Nisha ku mark red dot kama pantre. Nota kizogo weko mbaka.
Girl Truth 254 and you're listening to VDJ Jones, your mama's favorite DJ. Don't touch that dial.
Big shout out to Vince on the beat jacket. I had to do this for the fans' sake. I'm getting all this love on the fan page. And plus I kill it on a damn stage. Eating my competition like pancakes.
Ushoto ngoso inizabea machampis. When I'm razi beste zako ni masansi. When I'm Bobby, wezi bishana na janjis. In fact, I blow my joke to us a lunches.
You hella dumb what you think is up with this rampage. You think you can just insult me cause this man's paid? I'm a G, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's brave.
Acha moto hapa zili bobo shante. Na hika nairo kusha fungua ma branches. Nisha ku mark red dot kama pantre. Nota kizogo we comply to us a changle. Tukwai siki sindio champis.
Champis, champis,
champis, champis.
Nah, bro, you ain't no champes. Champes, champes. You cannot be champes.
Nah, push your syndrome, my champes. Champes, champes, champes. This is your my champes.
Hell nah, you ain't no champes. Champes, champes.
Na champes, utaingiwa punches. Zako screen saver, bis zako zote manke.
You gotta relax, man. You're not in this rap game. Sipping on a cheap liquor. We only do champagne.
Luku zako mbwakne, wezi kuwa champes. Unajirombo sabure na ulikuwa classmate.
Nah, brother, see, you can't say. Me, I just stack cake. Oh, we used to school together. Thank you for the update. Seeing you from over there, make you tell that it's a contest. We ain't intimidating, make you know that it's the wrong step. You two are the biggest superstars in the country. So in actuality, both of you be champagne. What you mean I ain't no champion?
Nah,
brother, you are wrong. This boy be a champion.
Oh, we both won the champion.
Hell yeah, I'm a champion.
So if you know that you a champion, put your man, let's go.
Champion.
champions. Sisi ndio ma champions.
Hell yeah, we be the champions. Champions, champions. Yeah, we be the champions.
Kavera na pia natesa kitera ship number 8 kitera ah cheza chini chini ah cheza chini chini it's a Monday but I'm on a Friday vibe Tuesday but I'm on a Friday vibe ah cheza chini chini ah cheza chini chini Wednesday but I'm on a Friday vibe it's a Thursday but I'm on a Friday vibe
cheza chini chini tu pa let them bill in billy ni na mademo wili wili na na ganji na ni washaka pili pili go that amedunga mini go da take hiyo muli mombe si bongi lubengi na kasi kiswahili na na mitineza swing na eka tumbili
anapika githeri na gas anapika chapati na pass anapenda vile mina dance niki puff na pass niko cut na grass
cheza chini chini cheza chini chini it's a Monday but I'm on a Friday vibe Tuesday but I'm on a Friday vibe cheza chini chini cheza chini chini Wednesday but I'm on a Friday vibe it's a Thursday but I'm on a Friday vibe
mi upenda wa super gongi na madiva mi upenda nikiwa nyanya nimeiva mi upenda nikiwa whiskey uko river mi upenda chafua shingo na masilva wa upenda kupika githeri na gas drill kwa moka ama ancestor cast basi kando form pika chapo na pasi ukifika club atilie mchele wa nazi
anapika githeri na gas anapika chapati na pasi anapenda vile mina dance niki puff na pass niko cut na grass cheza chini chini cheza chini chini it's a Monday but I'm on a Friday vibe Tuesday but I'm on a Friday vibe cheza chini chini cheza chini chini Wednesday but I'm on a Friday vibe it's a Thursday but I'm on a Friday vibe
nimelipwa Tuesday nimesave kidogo pesa ingine nimetumia mokoro pesa kiasi nimenunua stoko ile mebaki ni ya pombe na watoto ambia Sabina aji enjoy leo tuwendi kulewa Sabina joy niko na do ya kukunywa uko uptown lakini kwanza kanudhu hapo downtown tunalewa na ni Tuesday niko na do ya kupatika Friday niko busy na watoto bariki mzinga islap kwa madako asubuhi ndio naingia kejani kwa stairs nakutana na jirani wanani judge lakini sijali tunaenda kunyandua mali safi
Yo.
Squeezy binadamu na wagwaya Awawili walikuwa wanapendana Kushikana, wakichinjiana Nimona kwa news, walichinjana Manze, dunia inenda wapi Mandugu wano wanajuya mali Squeezy pesa thicker than blood Beef ndani ya family ni bombo clutch Story ya mabeste weka kando Kwanza mabeste A1 karido Mabeste, yondo kikulacho Tokuta beste yako ndi alikula bibi yako Ndyo mana miuka peke yangu tu Kwa kona na pombe yangu tu Story ya mbogi, dunia bala Squeezy ni kubad, bad, 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 bad Manze so sad Watu wengine ni mambuak ni Squeezy ni kubad, bad, 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 bad Manze so sad Watu wengine ni mambuak ni Bishop anaishi Karen Wafuwasi wake kayole Anataka sadaka mchange Wafuwasi wake juu ya mawe Squeezy sielewi hosi Mbono lipe parking hosi Manze awajali juu ya wagonjwa Hosi zingine zimeoza Juzi manzi yangu aliniambia Babe nenda trip na Ivasha akapiga picha na Subaru. Apo nikajua nimerushwa manzi yangu. Ndio maana miuka peke yangu tu. Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi, dunia bala. Squeeze ni kuba.
Only for I can in the place. Them want to wind them ways. Tell them for Redina Ace.
Early yeah. Money love, she get it good from she rise. But put it on so good, I make she shake all she thighs. Smile upon her face, me know she pleased with this eye. Come in around to me, them girl, I roll out them eyes. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there.
Wine for your good makes it a drip off of me body, yeah. Oh, you're full of chatter, you can keep up with me energy. What a epic night, I'll be the medit now your memory.
What you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy? I can do this every morning, every evening, have you screaming straight back to sunrise.
Just get in a deposition and boss one. Never you forget this is your mission. Fit take a girl, man, you want be in a condition. And boss one, take a sip and know the inhibition. Come in the pain, it just start my ignition. See you swinging it and this is my ambition. We give it the legit love, make you turn and twist. And we give it the speed, make you balance and grip on.
Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there?
Stay down there, girl. Stay down there.
My time be wide up. Let them know that nobody can stop me shine. Caribbean girl, they never clean and refine. Girl, just make them know that you are one of a kind.
How long you doing, like? I hope you do the night. How some we do it, like?
Thing I chase down. She ain't see the stars in the race. Soon as she got in that motherfucker, had her face down. That my type, my sweetie. Go be wifey, if she freaky. Hell of a night, blowin' money like Monopoly. I'm a dog, kill a kitty, no apology.
I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then chitty, chitty. Come on, baby, be my jelly.
Hey, baby, let me see it. I just wanna eat it. Let me see it.
Looking like a snack, looking like a whole meal. Gucci and Chanel with your red bottom heels. Ice drip like Bonnie, burning out the Mediterranean. Shawty bad, she my divani mastani. Light it up from Hollywood to Mohali. Tatasha and Darulo, it's a worldwide party.
I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then shit ain't chitty. Come on, baby, be my jalebi, baby.
You know what I'ma say? Hey, baby, let me see it.
Jalebi, baby.
I just wanna eat it.
Jalebi, baby.
Oh, I really need it.
Jalebi,
oh, baby, let me see it.
Jalebi, baby.
I just wanna eat it.
Jalebi, I know the things that you like.
Superstar Records. DJ Jones.
Puff, puff, puff. My Mary Jane. I'm high on life. So allow me, make I enjoy life. What's problem not the touch it, touch it, touch it. Pass, pass, pass me the dutchie. Pretty girl, come wine pon the cocky. 10 toes, one girl, make you touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Shut up and bend over. Aye. Let your back do the talking over. So back up and bend over. Let your back do the talking over. Say.
Superstar Records.
Puff, puff, puff. My Mary Jane. I'm high on life. Wanna meditate. So I love you. Puff, puff, pass, my Mary Jane. I'm high on life, wanna meditate. So allow me, make I enjoy life. What's problem, not the finish, oh eh. Every day, different, wahala. Problem, not the finish, oh eh. Pretty girl, come wine pon the cocky. 10 toes, one girl, make you touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Pass, pass, pass me the dutchie. Pretty girl, come wine pon the cocky. 10 toes, one girl, make you touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Shut up and bend over. Aye. Let your back do the talking over. So back up and bend over. Let your back do the talking over. Say.
Superstar Entertainment Studios got a crazy ongoing offer, which you can record your music from as low as 10,000 Kenyan shillings and also do your videos from as low as 25,000 Kenyan shillings. Our offer includes free marketing and branding. Book your sessions via 07-43-36-4259.
Many things I want to go. But I rest my mind. Think why I dey push my grind. I got no time for no negative vibe. If you hurt me, my guy, me, I'll leave you all to God. You, set the mood, it's alright. Set the mood, it's alright. Set the mood, it's alright. All I wanna know is bank alive. Set the mood, yo, it's alright. Set the mood, it's alright. Set the mood, it's alright. All I wanna hear is a bank alive. From P.A. City, I pack a bag from Lagos City. I no go any university, but the boy right now a global citizen. Yeah, and I rest my case for the level where I dey. Me, I no get time at all. Yeah. Me, I dey thank my God, cause he bring me here today. Me, I no get strength.
Yeah, white one day, I wanna talk about the things. I wanna talk about the things where I dey feel. I know they say what I know me. So if I tell you, say I like it, believe. Got me confused, I'm in the mood. In my shaka, what you want me, I got you. Got me confused, I'm in the mood. In my shaka, what you want me, I got you. Take me a job, would you ship me in my conscious? I be that judge when you look at me, I'm up. I live for your eyes, and I'll be your God. Take me a job, would you ship me in my conscious? I be that judge when you look at me, I'm up. I live for your eyes, and I'll be your God.
Eternity, then for eternity I give you my all. All I mean, I know jump opportunity. If I be player, I go put them on pause. Mommy, do you believe in second chances? Mommy, do you believe in soul ties? I've been looking for the one, think I found her. I feel love when I look into your eyes.
And you're listening to VDJ Jones, your mama's favorite DJ. Don't touch that dial.
Magazi juto, mapenzi haya gawanyiki, nimepata pumziko, moyo haupapatiki. Naionja pepo ingani nipo duniani,
duniani.
Na lila leo na kesho, penzi lipo siniani,
siniani.
Nikunongoneze, neno zuri la mapenzi, unibembeleze, kwa tungo na utenzi. Baby niongeze, niongeze malezi, penzi tuteleze. Uteleze, uteleze. Would you be my wife?
Yes, I'll make you
right. Would you be my wife?
Yes, I'll make you right.
Baby, would you be my wife?
Yes, I'll make you right.
Would you be my wife?
Yes, I'll make you right.
Take it to my daddy. Tugule ne kazu o jambari. Tutayenda kwa mama yangu na baba yangu. Yes, I'll be your wife, my baby. Yes, I'll be your wife.
Would you be?
Oh,
I've been around the world, but never seen you. kumwacha geto leo. Mwanangu sati kombe.
Mtoto mama mtoto Diana nasikia kana moshi pia. Kaite tukaleweshe.
Bakua.
Fanya kama umepiga shoti.
Bakua.
Kama ushalewa
mafukosi.
Ini ya wajanja wajanja. Mbie watoto one video. Fanya kama umepiga shoti.
Bakua.
Kama ushalewa mafukosi. Ini ya wajanja wajanja. Mbie watoto one video.
Baby bang, umesikiaje baby bang tu. Nilisemaga bring bangi bo. Asema baby bang, umesikiaje baby bang tu. Nilisemaga bring bangi bo.
Ati mkange wa matambula.
Nimemwacha geto leo. Mwanangu sati kombe.
Mtoto mama mtoto Diana nasikia kana moshi pia. Kaite tukaleweshe.
Bakua.
Fanya kama umepiga shoti.
Bakua.
Kama ushalewa
mkukosi.
Ini ya wajanja wajanja.
Sonda.
Mbie watoto one video. Fanya kama umepiga shoti. Kama ushalewa
mkukosi.
Ini ya wajanja wajanja. Mbie watoto one video.
Yes man, Vicky Mandel. Sumia say Monica the Queen. Umeni wai wai mama. Kama mwizi kwa mikono ya raia. Umeni wai wai mama. Kama mlevi amelemewa na bia. Umeni wai wai mama. Zawadi Mungu amenitunukia. Umeni wai wai mama. Girl you got me all out, it's time for circle down now. Nataka pete pete ni kuvishe. Na vitenge tenge tufananishe. Tuwe tese tese tuafilishe. Kaone gere gere gere. Umeni wai wai mama. Umeni wai wai mama. Umeni wai wai mama.
Entertainment Studios
got a crazy ongoing offer, which you can record your music from as low as 10,000 Kenyan shillings and also do your videos from as low as 25,000 Kenyan shillings. Our offer includes free marketing and branding. Book your sessions via 0743364259.
Nimempata mtaalamu, nimempata.
kusisimua chachamua navyoichamua
unipa mina tengate mikatonika tekate igande ina tenate itelezeshwe kwa mate yala 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 Pania, pania Na hajataka kuniachia Kanipania, pania Na hajataka kuniachia Kama samaki ulomakia Uwanza kichwa mpaka na kiaya Na iyo baserikali Kijana pele kwe mali Ananifanya silali Siwazi sitafakari Yala Yala Yala
Mnajijua sira mwanamke kuringa taka kuna step Ladies watoto kari mnajijua ka umevaa umependeza taka kuna shape Short or long hair, pretty pretty baby face Hips, lips, kiss, red wine test Police, police, dada pewa kesi Akikuangalia tunaweza kutoa kadi ya bank Macho vya kusinzia zile kuibia ibia Tasema kala kitu lafu kime mzidia Kama inataka kupanda mizuka kajiachia Sarakasi misamba mateke ya sinzia Chiche limekorea naze shikiki msichana Takumwa garaze na cheza kainama Ukuti ukuti kainuka kasimama Kuo fupi akina nona kama inambana Kipoche chini kamechi na viatu msala ni yokala na gifige cha kibanto Kisema kakatize mtane tachanganya watu She smart, she pretty and she know what she want to Kikompea we unakwa tofauti Darasa utile brown is a knockout Tick, tack, tick, tack, tick, tack, boom
Umini king
Superstar Records DJ Jones
Minacheza chezwa amwachani Amwachani Na bando amwachani Auto hagi kitu pe wangwi Au pe wangwi No man au pe wangwi Kutu 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 kutu
Only one day
long.
It's a bad, bad thing. Kabakasi one boy.
Jiggity on the beat.
Nacheza, chezwa, amwachani. Amwachani. Na bando amwachani. Autohagi kitu pe wangwi. Au pe wangwi. No man au pe wangwi. Kutu, 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 kutu.
Assalamu alaikum, alaikum salam kabagaze Mbona umetika mandazi, bana mastress mama Atiatoi kitu rosa fia pote, lisi joni ndefu wake kando angoje
Mina taka dem kako the bila pesa yezi aiwezi. Sema kweli unakutu unakutu unanga mutu unanga mutu kila mtu amekushuku yeah, yeah. Ndio maana amekupiga marufu
unacheza chezwa mwachani hamwachani na bado mwachani hautowangi kitu pewangi haupewangi ndio maana upewangi kutu 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 kutu
Choresha giza, pyramid scheme na mchezo za kuigiza Nasikia makelele next door Kumbe kuna what? Kumbe kuna war Kuna one boy flan, amefichwa kwa kabati One boy flan, aliuliza tu ni aje na ndio tofauti Tofauti yangu, mina wewe ni evident Unakutu, junanga mtu Love kila gela na kushuku Ndo mana wamekupiga marufuku, marufuku
Unacheza, chezwa, mwachani Hamwachani, na bado hamwachani Hautowani kitu pewangwi Haupewangwi, no mana upewangwi Kutu, 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 kutu.
Yani daily we mlevi yai 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 Ushezi Uwezi piga pozi kandi moja tu umedi yai 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 Uwezi Pazu wa ujuju kusaka hizi peni Mwanaume piga hustle na uwache kuwa lazy Naji confused ndo manabado na wengi Na kama uwezi chagua wachana na mapezi Bachana nani Aiezi aiwezi aiwezi Round this nina goals kama Messi Nimekuja kwa ribu na wacha mkiwa Messi Na kutoa kutu lazima
tifu Nacheza chezwa mwachani Hamwachani, na bado hamwachani Hautowangi kitu pewangwi Haupewangwi, ndo mana upewangwi Kutu, 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 kutu.
Auna mtu siri ya mluya utiza kuku Jina nishikuku na unajishuku Pus pus ina zamisha chuchu Ate kijana good bad manas Nalima kama fama eh inaitama Enya na wahanya ah mafadia bas Anagwara ni kigwara Ate ikantai kantai Ananyimo sana ah nanyongatai Ikiwa mafutani ni kona karai Uwezi benda beef kuliko masai
Watu wako ready, pita tika Watu wazi bombe Huku zimeshika tujibambe Tupige zigombe Odibazo kizo la mayope Take it low, bring it back Let me see you swinging Take it low, bring it back Let me see you swinging
Dance kibamba katika Dance kibamba katika Dance kibamba bamba 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 katika
Katika na usitoke mali uko Mahundi wako na di area chunga mfuko Zitoke na usichoke iyo kote Hata ikiwezo unazazungusha madusko Niku katika kama gwede jo imekurunda Katika jikune kune kachawa inakuna Manjuka kome vuta gunga wada kusunda Kaleka feeling karege kome bebo na chupa Tone zaki left, right Tone nani hapa ndiyongori Chezo kijibamba Skwembe Bazo kizo za kiodi Gonya kakigoni Moshoki Gedo kipunguza ilori Tone za ki left Right Tone nani hapa ni yongori
Dansi kibamba katika Dansi kibamba katika Dansi kibamba bamba 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 katika Dansi kibamba katika Dansi kibamba katika
see you swinging.
Graba daba, alafu cheza doba Ikibamba sana, unapulo mara saba Uokovu, inashika kushinda jaba Bila jasho na jibamba niko soba Araba baba baba, alafu leta raba Bad vibes, tunarabi dila raba Wakisikia isong, wajue ni baba Wakipiga tiktak, wajue ni baba
Timeless, no!
Takuwate mavijana Hapa tunakunyo majisi ya changa Hakuna kungangana Izi tunatoka hapa bila cha Bila jasho Bila jasho Bila jasho
Izi tunatoka hapa bila
jasho
Bila jasho Bila jasho Bila jasho
Izi tunatoka hapa
bila jasho Kuna msana kutesa bila hatia Baka unalia, unalia, unalia
Siwe na pressure, Yesu wako hia Atabeba mziko yako hupu nasikia
Ukiweka nguvu mingi kuna vile uko solo Utoke tu mdogo, usichafue polo Kama hujarada tukidansu tufolo Tunasitoka free hapa hatuto ujasho
So idansu ndio kusema, weni kama guest Na juni bila dasho unaitaji kurest So mkono moja unaweza weka kwa ukuta Ama kwa shoulder best yako hapo next
Bila jasho Bila jasho Bila jasho
Izi tunatoka hapo
Bila jasho
Bila jasho Izi Bila jasho
Hakuna wowo
Bila jasho Izi tunatoka hapo bila jasho Ni bila jasho Renta taleta bila jasho
Shukuru mi kwa kunipa kuduru Hindo nyoka huspit na mate haya kuduru Kwenye ikulu mina testa na ndururu And if I pay attention baba lipa ushuru Well, liza kiatu, mimi nina makuatu Nikisema maneno wa mawili ya umatatu Sari mikali pwani wanazita chachu Uliona kufunza kitu katembea na udaku Ni pointless kama vidole ni mbili Ngela make hits ya ni kamili kamili Nisha watega hiki nikitenda wili and I don't do shit kana hisi so dhahiri
Iliki zingiri shimoni Moshika ishiki kingine kinguoni Kingine kisoft kingine kiule tangori Kingine katoshi leta beef jaza pori Kuna deni kiki weza mafukoni Kamusa kijiti mini makoroni Jeshi ya kubet 20 tushinda kilori Jeshi ya konyagi binti inadi sokoni Jeshi
Nimetoka wero sijaribu kunitisha Mi sijangili juu skin kona tatu Kuna familia minafa kuilinda Sare achatu niende makejani Mi sijangili ati jun kona nati Mi sijangili njagele ujuni sare Saf saf inchi piga mboka yako Leon mecholo njage wale cheza chini Leon mecholo njage wale cheza chini
Msare
Msare
Naja pande unajua tuko mbaya. Tukiwa cheki unajua si ugwaya. Huku mtani hatunanga ubaya. Na kabla jozi shuke tunakanga wabaya. Kwa ninya pande daily muna tumada. Niju ya rasta matu niju ya nini. Niju na nduthi ya matu niju ya nini. Ama maybe ni vile sina kazi nataka unisho.
Misi jadu eni mbono unani kamata na nasaka tupeni. Cheki joto kajana vijana wana dedi. Lafu mnasema mijangili zi. Ya unijui unataka nini na mime. Misi mrui bana usinite muizi. Eri useti pingu bana usinieke chini. Yushazika vijana katao. Najitetea na unanionyeshanga madharao.
Luni ya monaki soni hardcore top kwa hierarchy. Tuma assassin kuna die he sit. Mobilizer me try kudita. Singa tukingo atampigi opposition kuraje. Serikali heni serikali. Makosa kujua siri ya serikali.
Presha ya kazi usitole mwana inchi. We ilinde inchi na uchunge mwana inchi. Misi jangili wenu misi shabiki. Uchunguza mutu ifiti kabla mwageda mchini.
Umewatadi, umewakazi. Kakukudazi,
umewakazi.
Umewatadi, umewakazi.
Yeah. Uruko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama, zamani zama, zamani zama. Deka mwagiwa. Usishike moto wa unamaziwa. Ako naka sponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani zama, yeah, zamani kilo. Zama. Deka mwagiwa. Yeah. Deku chocha. Adia kito kanga renda mboka. Ako naka buda kamenona. Wako beza na pewa bia na choma. Na juye utaka kwenda coast. Utampele kaje buda na unadu. Shuku sana kikusha na lala omu. Wewa mindi buda kendo mpea malone. Azi. Mbono na chochwa ni kapse haja soma. Najuna mpenda mba lakini we sifala. Ye ni mteja lisema nanga chaja. Nikoshua kwa yeah. Jama kwa kitana. Nduko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama, zamani zama, zamani zama. Deka mwagiwa. Usishike moto wa unamaziwa. Ako naka sponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani zama, zamani zama. Deka mwagiwa.
Yeah, che, si hapa na iju kuna maneno. Ama buda siju ni mapepo. Ikos zina price tagadi majengo. Bagain bagain na lafu wache dipo. Ikitulianze time ya colonization. Adisa hii time ya colonization. Ni so sad njeri alitekwa na pension. Na akavinyo na kakago bila tension. Zama ni zama za kirandi. Hey, kira zama ni zama kiwandithi.
Udoko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama, zamani zama, zamani zama. Deka mwagiwa. Usishike moto wa unamaziwa. Ako naka sponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani zama, zamani zama. Deka mwagiwa.
If I had a dollar for every woman I'm in love with, I would be rich. I would be rich. Akiwa bipolar na kuna sola na sija kula basi na mdich. Aki na mdich.
Wambie basi.
Zama deka mwagiwa. Venye nika
check it out,
Zama deka mwagiwa. Venye nika fupi na kanyagiwa. Keta ni tatiri na tarajiwa. Koro kiwa nyongi utabakishiwa. Right man wa kukudenja. Na wapanga katri sidi chenja. Ndo nicheze Iron Man kwa Avengers. Zalisha wa junior didu jazi sensors.
Ala aschana Nairobi, aschana Nairobi ngori brade.
For the game she no pitas. I decide bad mind from a distance. But this with a real I'm a pitas. Oh dogu ni misha. Show you the confirm for your speaker. This time I call drop six for assistance. Show we deploy your mind like an insta. Kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilo me,
kilo me. It's your girl Truth 254 and you're listening to VDJ Jones, your mama's favorite DJ. Don't touch that dial.
I don't come, I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. But this sweet happy and I'm a pitas. Oh, dog, who misha? Show you the confirm for your speaker. This time I call chopsticks for assistance. Show we they blow your mind, Afghanistan. Kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. Not this sweet happy, I no more pitas. When you come make, I give you digits. Juice. Was the last time somebody did it like this? Juice. So much, I saw my bumba clap. That's why everybody had to know me like you. Kill me, kill me, kill me, kill me, kill me, kill me, kill me.
I got a girl, she a London thing. She wanna roll and smoke one thing. I want to give her a diamond ring. But she say other girls like my thing. She make my heart beat say like say boom boom. Next time you're gonna take you to bloom bloom. When we done we go go home a boom boom. Hop on the wagon, baby say vroom vroom. Say cheese, take a picture. Shaka pose, make a see, take a picture. Say cheese, take a picture. Shaka pose, make a see, take a picture. Say cheese, take a picture. Shaka pose, make a see, take a picture. Say cheese, take a picture. Shaka pose, make a see, take a picture. I rap on all your dreams, but we move. Even you where they catch my cruise. You know the vibes, you know the groove. Only why they miss my wound. She make my heart beat say like say boom boom. Next time you're in Ghana, I'll take you to bloom bloom. When we done, we go go home and boom boom. Hop on the wagon, baby say vroom vroom. Say cheese, take a picture. Shaka pose, make a see, take a picture. Say cheese, take a picture. Shaka pose, make a see, take a picture. Say cheese, take a picture. Shaka pose, make a see, take a picture. Say cheese, take a picture. Shaka pose, make a see, take a picture. Say cheese.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.
Say cheese.
Ay, 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 ay. Niko tuli, baby. Kama maji kwa mtungi. Nyunga puli, baby. Nivute niishi, nibaki kishungi. Ay, zuri, baby. Nibandike, nigande kagundi.
Una taka nini mama, anagombo na nini. Finyo lady morija I did it take a debate. I said dead me Nikkejin young and the trade. I said dead me Nikkejin young and the love.
Record your music from as low as 10,000 Kenyan shillings and also do your videos from as low as 25,000 Kenyan shillings. Book your sessions via
07-43-36-42-5.
Baby,
machomzu,
machomzu.
Ay bebe 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 machomzu,
machomzu.
Oh lo lo, ah la la. Oh lo lo, ah la la. Hey wena, wozala. Hey wena, wozala.
Walkie talkie, need to you, my day. I'll come up and I come up.
niko shughuli naambiwa siku njema huonekana asubuhi kusema watasema majority wanijui na si eti najali sitambui panje leo napanja kocha tanikanja kaga najikanga bang after bang na songa kakisonga niko bumper to bumper chuma mukagonga kakiwaka kuwaka energy ni easy vibe iko simple enemies within me bad bele people jealousy kwa wingi eyes of the evil sija kona mimi na hivyo ndivyo iko kama jipa na mangu na madenge chuma mnajinyura na mabudan to bembe come to unite na matuba nko tenje want to give vibe na mabanda rolling je mangu na madenge na mabudan to bembe na matuba nko tenje na mabanda rolling je
kapitia nimekuwa ngumu sana.
Tapanado umeja mapeni mashetani wanakaa kando. Oh shushu, you found me from zero to hero but it took a pamoja. Why you getting jealous?
Why you getting jealous? Why you getting jealous? Why you getting jealous? Why you getting jealous? Shushu, why you getting jealous? Why you getting jealous? Why you getting jealous? Why you getting jealous?
That getting jealous, no. That getting jealous, don't buy whatever they sell us. One way ticket to Europe, yeah, yeah.
But I know they shake a server. Girl, I'm for you. You, only you,
only you.
I'm trying to please you now. You still getting jealous, oh.
They're getting jealous, I know.
They're getting jealous. Don't buy whatever they sell us. One way ticket to Europe, shake it. They're getting jealous,
I know.
They're getting jealous. Don't buy whatever they sell us. One way ticket to Europe, shake it.
Record your music from as low as 10,000 Kenyan shillings and also do your videos from as low as 25,000 Kenyan shillings. Our offer includes free marketing and branding. Book your sessions via 07-43-36-4259. Mail us at superstarentertainmentke@gmail.com.
Kupe tarifa mwenzangu, ya menifika kwa pa, we mwanamke mwenzangu, sema oh, kwa mwenzangu. Yamenifika kwako, we mwanamke mwenzangu. Wanakuwa nalalamika, ila akija nyumbani eti hujui kupika. Kula kwako hatamani, kwangu kalipenda tembele, toto laini laini. Shoga umenyimwa upole, tajiri wa kisirani. Na samahani, samahani, mwanzo nisikujitambulisha, mimi nani? Mie ndo mke mwenzio eke nyumbani. Tena nimemganda mumeo kama kichwa na kisogo. Sina ubaya,
sina ubaya,
nikichukia
zangu usiachike.
Sina ubaya,
sina ubaya,
nikichukia
masha zungusha, we zungusha, sasa wanjara zungusha, we zungusha, hadi Jakopa zungusha, we zungusha, mama Dangote zungusha, we zungusha, mama. We kama mzuka umepanda twende paka chini, eti nani sijamtaja jacheze na mimi. Na kama mzuka umepanda twende paka chini, eti nani sijamtaja jacheze na mimi. Twende chenga mkeni, chenga mkeni,
Blow one touch.
Nasema ay, mama, ay, mama, ay, mama, ay, mama, ay. Anabese, 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 twende. Mama, anabese, 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 twende.
Comic Slicer.